foto jeenay on. Musa e sariya Allah on. Iwdi Isaac ndin kanyon kade wonno yimbe hittube. Dun ko bembe innata Israel. Musa kanyon kade ko iwdi Isaac. Kankade mo holdino Allah o rewi Allah. Allah noddino Musa e hore fello. Kodong o yewtimo. O jonni Musa sariyaji. Woyo jannu yimbe ben. Musa jippi kafello. Kanko e sariyaji di Allah jonni mo din. O windid e hore haire. Allah no faala mo kala yo rewmo.